Download on www.quietadivine.com.
Tinadana wachikwa ndi wanga ujasitia nkulitsana ena tinadana chifukwa chantsikana ena kukula ntima basi kusaizana zambiri mbili zima tipinja talking about it brings relief zanga ndi maziga munyimbo brother that's my release kusaga ndalama but really searching for peace wanna make clean money ndi samata we police ungadziwe tsiku lomaliza ndiliti awa ndi a Kristu kapena afiti akati sunga kapena makonda masketi banja ndikupilira kapena pange kwiti
kuona maso anga wanankudeka kusama la moyo sendeniweka konda muntu ndiweka omaosa ewala mazi kondeweka
Sidimadziwa kuti tikakona mawa tihuka kunja kukukacha tii pesa ya ufa kodi ndichikondi kapena kutiuza muma sepesa kwanji pamene fetu zisowa sidimachuga koma na feso tili ndi malusowa kaliko seko naga wana mboni ndi masowa kaliko seko na yesapo sapesa cholo wapoti za mawa sutziwa sutziwa utakumafalama sutiwa sutiwa kena kumawa uli ndusiwa ndusiwa chinyumba chabwino kusanduka siwa
Kuona maso anga wanankudeka kusama la moyo sendeniweka konda muntu ndiweka omaosa ewala mazi kondeweka
Quest. Yeah.
Download on www.quietadivine.com.